ngilindwa ngidliwa qho ngishaye unananani ngabi something fika khona usathi kibingi lati no say bona qho ezama zilisikhathi umuyifuna uyoyithola yonke wena biggie biggie get some food ayo ingane zingamotshwadla ngabe ipho iphuza yo
Feeling.